Stereo Monster.
No, bubba, yeah, yeah, yeah. Motolo washa kwako siwezi uzima. Sijegesha mikwako ndo mazima. Penzi sio la kitoto la kiutuzima. Nilichokipenda kwako ni heshima, heshima. Kama vule takulinda kwenye mvua, samaki kwenye chambo meshanvua. Natamba maji gambo ni na mali safi. Penzi lako kakibaka mekwa pua, imetuliza rapa sinatua. Ndoa kabla ya mwaka uwe wangu wife. Wendo my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo. Hafu inazia tadafu yo nipe mami. Umenikili bila naifo, naifo, naifo. Oh, bila naifo, naifo, naifo. Umenikili bila naifo, naifo, naifo. Oh, bila naifo. Mama, yeah, yeah. Naziona movie, tena zisizo fanana. Mwenzako itabali ukini pale usikumbuki jana. Hivi we ujui, mwenzako nakupenda sana, sana. Sijikweka kizani baby, nikaja kupata lana, lana. Vurugu za masidi siku baba ishe kukuacha siwezi. Fitina za makusudi tena zisikutisha, oh, oh mama. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo. Tadafu yo